Omutendera ogwokubiri, Ssaabasajja Kabaka gwe yasiimye, gwa musajja we Pawulo Saaka.